Report engiyitholayo ukuthi once again la eJozini kwenzeke isibhicongo ungakapheli unyaka senzeke kubantu bala kwamasipala babesuka emtubatuba baphinde balimala ke namhlanje ke kunabantu abawu 8 ngokwe report ekhona for now nabantu aba over 9 abaseyibhedlela abawu 2 aba critical kakhulu ukuqala sifuna ukudlulisa amazwenduduzo emindenini yabo nakumasipala kuyiwona abawakhele ikakhulukazi iJozini babumeya namakhansela wonke omkhandlu waseJozini nomasipala we-district nabakwa health na social development nomphakathi nje laba abashonelwe izihlobo zabo ngoba abanye babo sithola ukuthi abantu abebeyigqugquzela ukuze bakwazi ukuphila nabantwana kodwa namhlanje sinale experience embi sizokhanda ke ithimba masinyane lokuqala sizolikhanda le investigation from inside le law enforcement so that ukuqala sazi ukuthi umshayeli wakhona umuntu obenjani ukwesibili imoto leyi okuyona eyi truck ibisa simene sinjani yagcina nini okwamanje sinayo asinaso sizathu sokusho ukuthi i truck wrong nayo umshayeli kodwa ke ugciniwe emaphoyiseni noma sikeke sazi ukuthi sizomgcina kuphi okwamanje kodwa yena sizomgcina ukuze sikwazi ukuthatha zonke izinto ezimqoka ukuze siqinisekise ukuthi naye uwumuntu obese yinqondweni yini lesikhathi kwenzeka le ngozi sikuyispeech sami sangomhla ka 4 abantu beyindaba mshoba benaso la ngithi khona idolopha laseJozini idolopha la kanongoma baseqhulwini bakhona kuyiprogram ye department ukuze sikwazi ukualleviate ezinye ingozi nangaphandle kweingozi sikwazi ukwenyusa ieconomic impact kule ndawo yaseJozini ngoba uma kuyiweekend la uyamthatha 2 hours ungena la ubhekele ngawo ke kukhona eqhulwini sakuxoxa nabaholi bakamasipala so siyavumelana i-team yethu sayisebenza ama designs omgwaqo abanye bayibiza ngama bypass kodwa ke ibizwa ngokuthi ama ring roads la kuzokwazi khona ukuthi si relieve umthamo weimoto